another banger. Ze King Black voice on mic. Yeah, ha. This is another love story. Yeah. Okay, friend in a love, yeah, Della. Wanna move it to Nacho Yakala. Imagine Zena Quagala, Nemala, Zebon Jagala. Nangin Quagala, yo. Adebon Chawa. Nangin Chawa, yo. Gombela kunia, kila njagala kunya muka bia. Baby come over, tuzine bend over. Gwoli moto kanze driver. Kenda kwa gala forever. I will never hate you, yeah. My love, my love. Usawa tonde kao. I have, I love. Usawa tonde kao. My love, my love. Usawa tonde kao. I have, I love. Usawa tonde kao, okay be. Oli mulunja wala wapwe bomba. Sipenda kutabaja kunzi bako. Masikanga magneti. Mulilo mtima kuwanga bidongo. Oba nkutwale kwa mchidongo. Kizine tunyenye migongo. Eno tula kusijia wadongo. Bebe mkuwa nkuli ya munda. Mbanyanga filimu ya chibanda. Choyo ya nino kuchironda. You're my commander. Yeah. My love, my love. Usawa tonde kao. I have, I love. Usawa tonde kao. My love, my love.
My lover.
Usawa tonde kao. I have, I love. Usawa tonde kao, yeah. Ha. Tonde kao mpuli ilo bulumi. Ate bukuma mpuli desanyu. Kuna ule nzobu kwa pikira. Kupi nkusawa tobu wa mtima. Uza kwa gala toja kuntama. Yeah. My love, my love,
my lover.
Usawa tonde kao. I have, I love. Usawa tonde kao. My love, my love,
my lover.
Usawa tonde kao. I have, I love. Usawa tonde kao.
Tonde kao.
Yeah. Ze King Black voice.